uThekwane.
uThekwane
awuzweke
uzibuka emanzini uthi muhle kanti mubi woniwa ikhubalo elami
esiphu
uthi kumbe kumbe isipha singasheshe singichithe emhlabeni ngiye kude kude emahlathini kude kude emaweni efike ngiwakhe umuzi wami ngizibeke izicamelo.
Thekwane wena,
Thekwane, Thekwane alandela.
Thekwane wena,
Thekwane, Thekwane usibuke
usawona. Thekwane,
Thekwane
kade uqalela izicwala, kade uqalela izicwala weThekwane kwenzenja, kade uqalela izicwala weThekwane
alandela. Thekwane, Thekwane usibuke masinya. Thekwane, Thekwane alandela. Thekwane, Thekwane usibuke masinya.
Thekwane mama,
Thekwane, Thekwane,
Thekwane wena
alandela.
Thekwane wena,
Thekwane
ayo
usibuke masinya. Thekwane, Thekwane alandela.
Thekwane wena awuzwa.
Thekwane usibuke masinya.
Thekwane wena,
Thekwane,
Thekwane
alandela. Thekwane usibuke masinya.
Thekwane wena,
Thekwane,
Thekwane,
Thekwane alandela. Thekwane, Thekwane usibuke masinya.
Thekwane wena,
Thekwane, Thekwane alandela. Thekwane, Thekwane usibuke masinya.
Thekwane wena,
Thekwane, Thekwane alandela. Thekwane, Thekwane usibuke masinya.
Aye ngumnandi,
kumnandi kwela kithi mnambithi.